Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Kala tawɗaɗo studio tamani beete tadaltare noga e jeena lewru utto hannden yo sakiko moɗo Ousmane Dicko haalan toon kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴiwde men zone de la presse labi makko gagni Kanté wonane to ɓoggi janɗe to. Batu Pamaro jooɗi ma pari keñe hakkunde Europe e Afrique do tiiɗala Diakhoul Ndiola nden président leyɗe Tchad Niger fawarde Libi moɓodi e o Batu. Imad Batu o yo heɓande David Mourti hono mursinoji wonkiji ɗi jogala. Wattunde Batu pari o wanda nden leyɗe Afrique capannayyiɗo ana gondi e baddude bamako ɗo batte ɗi dawi fa dawride. Batu UNESCO capantato e jeenaɓa jooɗoto ƴiwde capantati lewru Octobre yaade sappo e nayi lewru novembre ley ngallure pari ɗo e nden noon UNESCO andini dewte kiɗɗe Tumbuktu e jenne ɗe cottinteɗe machine aji maroji pati e majja. Ƴiwde 2015 warde 2016 hono heddotoɓe ley kasaraji laayi ɓoytorike ley temedere fof ko ɓadato joyon. Yo ANAZER andini taƴaral oɗo kabaru. Yo ɗi gonni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisimilla ma on oɗo e dow studio tamani. Batu hono hakkunde Europe e Afrique dow tiiɗala dawi ɗi fuɗɗi keñe pari nenne o Batu pamaro ɗum mo hoore yaako mum hokkita kananke leydi France moɓi kanankoɓe leydi Afrique kañi e France. Kabaru oɗo hono kabaru no dawoɓe gorri gondi e hewrude ley yaade Ndiola wonno ko haalaji dogi e dow muɗum. Batten Batu o yo heɓande jogala dowgol ɗo dawol gaɗowol hono mayɓe hewɓe ƴiwde Libi faltude geeci méditerrané ngo. Keɗɗena Mamadou Sama Seku fo ɓeydoreɗen faam.
Kanankoɓe Idriss Déby mo leydi Tchad e Mahamadou Issoufou mo leydi Niger e kañe hoorejo gouvernement dawra leydi Libi Fayez Al Sarraj gaari e ngalɗo kawrital. Banggal tubakuɓeɓe hoorejo gouvernement leydi Allemagne Angela Merkel e kañe hooreɓe gouvernement leyɗe Italie e Espagne Paulo Gentiloni e kañe Mariano Raroy ɓeydade e kanko kalfinaɗo kabaru gollidal hakkunde leyɗe Europe Frederica Mongirini goni garɓe hawrude hen e leewi Elysée immaɗe ngalɗo kawrital e holintini faaba leyɗe Europe fewde e Tchad e Niger kañe leewi banggal jogola yimɓele wittoɓeɓe. Fa hannde e leewi gollirde kananke leydi France nde anniyam moɗo o jaati yo faabade ɗeɗo leyɗe nde yimɓele ɓe fangata fadmaɓe yaade to tubakuɓeɓe tun dow gueɗe tati haybude kerol hakkunde mabɓe e leydi Libi haɓude yimɓele paabotoɓe wittoɓe ɓe e ƴewtagol yimɓele gobo ƴiwde nder leyɗe mum en e cuuɗo nder leyɗe goɗɗe. Ngal ɗo kawrital pamaral parigal waɗi caggal miijoji keɗiɗe leyɗe Europe ɗe gaɗi dow kabaru muɗum. Fayi nder leru ƴaɓɓiɗum ɗuɗum woni leru juillet Emmanuel Macron holliti noon joƴingol gollirde humaninde kabaru wittoɓe ɓe lorunde ostpot to leydi Libi tun fadde makko yoppude oɗo anniya batte kabaru rafi ndenagu. Ɓooyi ko ɓeɗo tubakuɓeɓe nandarta hono hadde dawgol nder rafisaria wittoɓe ɓe maayo geeci méditerrané oɗum ɓe nawtorto.
Mali leydi ndi hewɓe e ɓiɓɓe muɗum yo dawoɓe ɗum yawoɓe Ndiola dake e oɗo Batu. Ɗum e wonde noon o Batu o ana wattana hakkillo le leydi meɗen ɗo baale kaɓantoɗo hakkeji yahoɓe Ndiolare ɓe kolliti ana cullini ko ɓen tinnana laawi ɗi ko. Nenno kanko Ousmane Diarra hoorejo AME wonko haalde Imrana Kilou Mayga keɗɗena Mamadou Sama Seku.
Kawtal
parigal wona fe hunde yafunde saabu kanko kananke leydi France yidan tun e kanankoɓe yoga leyɗe runde Afrique ɗe. Anniya kanko hoorejo leydi France o yo heɓde nokku lolliɗo sport nder leydi Libi tun ha nder leyɗe goɗɗe ɗe gana fe leyɗe Europe ɗe nokku ɗo wittoɓe ɓe dakete. Nden noon nder runde Afrique nde woni ko oɗo miijo dakorre nde jaɓɓentema yeddete yo frati mawɗo wonande ɓaleɓe ɓe sabi heɓe yimɓele mbittoɓe ɓe yo ñongitiɓe noon yo yimɓele ɓe jittiraka fe yaade nokku goɗɗo saabi ɓe mbawa heddade nder leyɗe mabɓe ɗe. Nden no anniya ɓe yo ɓeɗo yimɓele ɓe jaaha nokkuji goɗɗi ɗi gana runde Europe nde e hakkille on min kay ɗum wona fe hunde nafoore ɓaleɓe
ɓe.
Batu pari oɗo joɗima wattude bamako gaadu leyɗe Afrique ɗe ana gondi e dawridinde fa keɓana Diakhoul Ndiolare jogala ley aduna fof. Ndenno ana ɓuuri leyɗe Afrique capanɗe nayyi moɓodiɗe ley balɗe ɗiɗi yo wadde fa Afrique laato dabare wootere. Kanko Abdoulaye Diop ministre hakkunde Mali e leyɗe goɗɗe lomto honorojo muɗum mo malinkoɓe Ndiolare wonko haalde Imrana Kidou Mayga keɗɗena mumini sendebu.
Miɗen domi batongaji gaɗeteɗi le leydi Mali laato sababu tafo yimɓele
Afrique fu hala dane goto yo kawrital hala nanen en immade mum yo fiide debareji renoji dawobe ame kanye e joggire e dimaku e leede de fu kanye dum patiti dala yedo kabaru dawgol kadum lato ko nafa woni hen honon bawde yafinde dawgol hakuna leede Afrique sabe de le teme der fu cappande jetti e kabaru dawgol hakuna leede Afrique dum watte sappo jetti do teme der tan watte le kedde adunarundu ana hani hebugol visa ngaji hakuna leede Afrique yafine na dum itte hakuna majji ballendu yalla sukabe me anan keba nafa e majji bangal kebe mido yidi hala nanen e ngabda dum e himmeji
civil bien aussi avec des recommandations fortes.
Kala ko jiddon famitaade poode faydo bemal amen Facebook na Twitter do bawi noddudu numeroji 7584111 nadu 7584122 fandokon hakkilaji modon Mali ana wonde e lanilanaade batti UNESCO chapantato e jeenabo kando joodaade Paris yude chapantato lewru octobre yaade 14 lewru novembre o batu wadan wattunde horbe UNESCO Martine Kumpa dewto meden kidde tumbutu fawarde jenne fu ciottinte le masinaaji maroji patide majje nena dum e wonde horabe be ka ana bembi bangal hono rafi kebal jawdi fa yengina golle o nendo kanko Ali Kola dow o kedjaado hejo finatawa le UNESCO Mali wonko halde Umar Waygal kanyo kuma fi keta kedo dem
nodi yimbe fu gollano jangrako kanye andirako fami ngarbi gajo seda ngara prepare dere goto wala Paris UNESCO general a jonno arandi annon nu fu kawratonto namdi mali joni ngara prepare leur intervention woni so education sciences sociales culture a jonno merdi pamri fa Mali wala apporter contribution mako yadugol organisation kanye momta sa yi e ordinateur ngaji dum todidi mi ngadi formé yime tabantati ngol na le hen faabe ngara numériser manuscrit
ko sekti ko ndi jaddin ke bondo bonno do kabaru UNESCO la di to tumbu to jatta ko jukkama on belti ki le hen na hono wori
mi belti ma sanne parce que tout simplement ko la wadi ko arnaud fouyi be ngadi mo konnani kalsmo yobata 1 euro hewa c'est l'acte qui compte
yimbe temede njoy chapanenay ngon keddi le kasaraji lay le hitan 2016 de ka le hitan 2015 de non yimbe temede njoy chapanenjegon e jenan keddi hen an holla buytorike le temede refu ko badato nayon nenno ujinaaji njoy temede njoy chapantato ndi donbe ka yo barmube le hitan 2016 de di adaduji yo nazar andini kenya le ono batu hore mudun sappo e njoyobo o batu yo jewtaade ko heba gollede faawarde e etoji jawle gollirde de le lebbi jeegon arani hitan 2017 de ko komana Mamadou Sidi ki konate o hore jo anazer wonko halde hawa berte kanyo Aissata Ba kedena Mamadou Samaseu
a la date de 30
payotade nyande chapantati leru jendu min taki wiide der lebbi jeegom arande jiddi kawta kewde pawide do kabaruji dawrama yo batte min pami wiide an hani kumpitali di kuntene hore sanne der imadraj anazer di golleji hono famingul jande e famu kabaru lawi e kanye dum hukul kabaru yimudum dido kumpitali di latto sababu waylitinde tagu jamare ne den no sikke wala do matete fay der jogola kabaru lawi di der imadraj amen famingul jande e famu e ko nande mun min kuntene hore nawtorgul kaska motoji e centre de securite le mobilaji e selde halde e telephone madun yarde der den no sutama al halawi di woda ne der jamare de yo watan hakkilo on don.
On invite les usagers à faire attention.
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sengarte e kabaruji region ngaji medan hono ministere leede allemand humanende giggol e kebal fuddi kenya du golle balde tati le lamu kayo dun region o kanko kanye e bo yaadi be fu pamanan no ong leede allemand wordi le region o nenno o kananke debbo yida e lamu kobe ton fawarde e plateforme espace migration development le region kayo nenno koydo makko du njottoto nokuje do hejoji yirwere ngodi li leede allemand wondi e deranade bangal jawdi mum Croix Rouge Mali du hokki hono cuudi docteur Burem no gorra bangal cellal e hawalu nenno cuudi docteur Noga e goo le cercle o dokkama ledde e kaaki cenan fedde de bami aadi hono jabbaade rewbe sowibe muyninobe hillifaabe kanyu e sukaabe kebaadi duubi joyi yo midoji temdere e chapande nay e joyi Stefan gadate e le mudum yegol mere mere e hokkude chafaaje bangal hono nyaw buubala du wadi kenye le gure tati cercle sigaso nana ONG demen darani o do golle le golle ji mudin cellal e neddaako miliyoji nay sefa ngada hen witfa buita hono may mayiti yumiraabe kanyi sukabe cercle o nguika bali layef kanyu e kaaki goddi du ana chulini wambe kuccala handen lay feewndago julde ana buru nguikaaji bali e bitigaaji du keleteedi de sappo martanteedi kumba nyande fu nande yimbe ton kolliti yo padanga juude de wadi se bandiya ko dadi juude non mangal paden tonka an gondi darnaade fande ana yimbe e jawdi mun do do kaddude e dido kabaruji kedde hedare fande yewtere ma ana yeso yen tawde jangol